bwetweyongera yo ekizibu ky'amazzi amayonjo ebyenjigiriza mu masomero amalwaliro n'ebyobulamu byebimu ku ebyo ebiseera by'abantu abawangalira mu ntenjeru North bye baagala bikolebweko mu kalulu akajja aka 2026 era basabye bonna abeesimbyewo okubiteekako essira.
Bakubowanga abantu bangi n'olemererwa engeri n'ogenda ku kidiba ngowulira oyagala ofune ku mazzi
kati awo naye tulaba kunyikirizibwa nnyo tetubadde tusaba mukulembeze anaayitamu basobole okutusakirako bintu eyo mu maaso era naffe tusobole okukola ki funako
walika nanyini kabeyi kati omwana wange uno bebi sasa atambula mpaka awali ya gavumenti busana mpaka bugadi takobola kati akaliwo ngaokumpi agenda kuzanyazanya mungu akule mpaka ate tuyoketaliko mumutandi.